Soko ngomwagala oyagala kubere kulusegere tolya mmere tolya mmere tofuna mirembe wadde okwebaka ng'oyo gw'oyagala talyawo w'oli okwagala na kutono nnyo kunene okwagala na kirabo ekitagulwa okwagala na kuzibu nnyo ate kwangu okwagala na kirabo kyafa wa mutonzi ne bw'osowera ensimbi obebirabo nga takusiibye era bw'ati otakufaanako wadde tolina lupiiya nga tovuga kapyata nga gweyasiima ebirungi abireka najja eyo gy'oli okwagala na kutono nnyo ate kunene okwagala na kirabo ekitagulwa okwagala na kuzibu nnyo ate kwangu okwagala na kirabo kyava wa mutonzi so big, loving is more precious than gold. Loving is so easy, but quite so hard. Loving is a blessing from up above. Tebabasemberera omukwano muziko olugambo muliro nga lutabula olugambo lukyankalanya belusumbuye bangi abaagala n'okutabuka ate lyalwawo tono nnyo ate kunene okwagala na kirabo ekitagulwa okwagala na kuzibu nnyo ate kwangu okwagala na kirabo kyafa wa mutonzi kiba kizibu okuzuula bakulaba osaana kwebaza Katonda omwoyo gw'oyagala naye akusiimye osaana kwebaza mutonzi ng'ofunye gw'oyagala ku nsi kiba kizibu okuzuula banja bakunoonya nga tebakulaba osaana kwebaza Katonda sana kwe
ekirabo kyo kyagale
osaana kwebaza mutonzi ofunye kwoyagala ku nsi